dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasohuje abakunzi b'ikigano dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi twifuje ko twaha ijambo umunyamakuru wacu Claude Ganza munyamagana ukorera mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda no mu gace k'Uburasirazuba ka Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo.
Ingingo ya 8 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 byavuguruwe mu 2015 ivugurura ururimi rw'igihugu n'indimi zemewe mu butegetsi. Ingingo ivuga ko ururimi rw'igihugu ari Ikinyarwanda naho indimi zemewe mu butegetsi ni Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. Iyi ngingo ikomeza ivuga ko itegeko ngenga rishobora kongera cyangwa kugabanya indimi zemewe mu butegetsi, ari nabyo byakozwe mu mwaka ushize maze Igiswahili cyongerwa mu ndimi zemewe n'ubutegetsi rwiyongera ku Kinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. Mu kugena umwanya indimi zemewe zihabwa mu gukoreshwa, ingingo ya 8 y'itegeko nshinga ivuga ko inyandiko z'ubutegetsi zishobora kuba mu rurimi rumwe cyangwa ebyiri cyangwa zose mu zemewe mu butegetsi. Mu kiganiro dusangira ijambo cy'uno munsi, murumva icyo abakurikiranira hafi imikoreshereze y'Ikinyarwanda bavuga ku mwanya gihabwa mu butegetsi, mu burezi no mu miryango, ibikibangamiye n'ibikwiye gukosorwa ngo Ikinyarwanda gisigasirwe uko bikwiye. Murumva n'iki inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ivuga ku bikorwa mu kurengera no kurinda ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse no kugikungahaza mu bijyanye n'iterambere ry'ubuhahirane n'ibindi? Nitwa Claude Ganza munyamagana, n'ibyo bya Amerika. Hagati y'umwaka wa 2002 n'ibihumbi 2003, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bumenyi, uburezi n'umuco UNESCO ryifashishije abahanga mu yiga ndimi ngo berekane uburyo bufatika bwapimirwaho ubuzima cyangwa icyizere cyo gusagamba k'ururimi. UNESCO yari igamije gufasha ibihugu gushyiraho politike, kumenya ibikenewe n'ingamba byafata mu kurengera indimi zabyo. Zimwe mu ngingo abahanga mu yiga ndimi bahaye UNESCO zirimo kumenya umubare nyawo w'abavuga ururimi, ijanisha ry'abaruvuga mu baturage b'igihugu cyose, uburyo ururimi rukoreshwa mu nzego bwite za leta no mu zigenga, agaciro abaturage baho ururimi rwabo bwite, guhererekanya ururimi mu masekuruza, abato bakarurahura ku bakuru, umwanya ururimi ruhabwa mu butegetsi, politiki y'ururimi, kugira imfashanyigisho zihagije mu kurwigisha n'ibindi. Reka twinjirane mu kiganiro neza n'umwe mu bamaze igihe bakora ubushakashatsi ku rurimi, umuco n'amateka by'Abanyarwanda, Ntwari John Williams. Aratangira agaruka ku mwanya ururimi rw'Ikinyarwanda ruhabwa mu buzima rusange bw'igihugu, kimwe n'ababona bacyonona kurusha abandi mu gihugu.
Icyo navuga ni uko mu bijyanye n'ururimi rw'Ikinyarwanda ruri hasi cyane mu mikoreshereze, kuba rukoreshwa se, kuba ruvugwa n'uburyo bwitaweho muri rusange, biri hasi cyane kandi mu nzego zose. Ubundi ururimi rujya kwangirika, navuga ko muri ino myaka ya vuba inzego zagiye zirwangiza nenye, hari cyane cyane abahanzi bazana amagambo mashya atabaho, iyo bari masenda mu buryo bwo kuba bayahanze, ariko usanga bafite uruvangitirane rw'indimi n'amagambo basiga baniyitirira ngo nayo mu muhanda, ugasanga ayo magambo akoresha urubyiruko rurayafashe, abana n'abandi bantu benshi bagendeye bitewe no kuvumbura umuntu n'icyitegererezo. Tumufataho urugero, bityo nibyo avuze bya irizima cyangwa apfuye bakayikurikirana. Abakabiri bakunze kwangiza ururimi n'abanyamadini, babivuga uko bashaka ngo bagiye mu kumva ngo ahari ishimwe bakavuga ngo ni amashimwe, ahari umuzimu bakamwita imizimu, abakaba bazimu imizimu. Ibyo byose madini azana bitewe n'uko ntibitaye ku mivugirwe y'ururimi, ahubwo bakavuga ngo bari mu mwuka, bakavuga ibyo bashaka. Nabo bafite benshi bakurikira, haba mu rusengero, haba mu kubafataho icyitegererezo, mu kubafataho abantu b'umwuka bayobora mu by'Imana, mu by'imyemerere. Bafite benshi bayobya mu kwangiza ururimi. Aba gatatu bangiza ururimi n'abanyamakuru, bangiza ururimi cyane mu rwego rwo kuba batarwitaho, mu rwego rwo kwiganana, mu rwego rwo gushaka icyo nakwita ngo ni ukugera ku bishya, muri uko guhangahanga buri wese ahimba ibye, ugasanga bangiza ururimi kenshi baruvuga mu buryo bupfuye. Kubera ko radio, televiziyo n'ibindi binyamakuru bikurikiranwa na benshi, nabyo bigira uruhare mu kuroga benshi mu kwakira ururimi rutari rwo. Icyiciro cya kane ni abayobozi. Abayobozi bakagombye kuba intangarugero mu gufasha ururimi, mu kurusigasira, mu kurukomeza, mu gutuma rubaho, ariko bararwangiza cyane mu ruvangitirane rw'indimi, mu kwanga kwirikirwa cyangwa se kwanga kukinoza, kubera ko bo bava mu kinyezi no kubutuma butambuka, yewe no kuba gikoreshwa gakeye. Nyuma y'icyo gicuro binavuze rero byangiza ururimi mu Rwanda, umwanya ruhabwa wo kugira ngo ruzanze mu kenyi muto cyane.
Minisiteri ifite umuco mu nshingano ntabwo yatuboneye umwanya ngo tuganire, nubwo twari twabigisabye. Cyakora twabonye bamwe mu bayobora inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, halike mu magambo ahinnye, umunyamabanga nshingwabikorwa wayo Bwana Vuningoma James aragaruka kuri bimwe mu bimaze gukorwa mu kuzahura ururimi rw'Ikinyarwanda no kurusubiza mu mwanya mwiza.
Gerekeye Ikinyarwanda, nta Kinyarwanda cyagiye, ntabwo kizajya kizahoraho, kuko bene cyo barahari bagenda bakurana mu bihe gusa, ariko icyangombwa ni uko buri wese afite inshingano zo guhora rushishikarizwa kurinda no guteza imbere Ikinyarwanda. Ibyagezweho ni byinshi, ariko kandi n'ibisigaye ni byinshi. Icya mbere, habanje kwitabwaho gukora ubushakashatsi ku buryo imyandikire y'Ikinyarwanda yashyirwa ku murongo, Abanyarwanda ibyo bavuze akaba ari byo bandika ntibabusanye. Ibyo rero byarakozwe bishingiye ku mabwiriza y'imyandikire y'Ikinyarwanda. Hakozwe ikibonezamvugo, ko ibifite amabwiriza nk'ayo kiraho n'ikibonezamvugo, kugira ngo abazifashisha aya mabwiriza bajye bamenya ko bafite n'izindi mfashanyigisho. Ubwo ni nkoranya ziziyongeraho. Ibyo twakoze rero bindi ni uko kuvugurura Ikinyarwanda biri kuri gahunda zitandukanye. Ushobora kuba mwarakurikiranye cyangwa munakurikirana gahunda za Ntibavuga Bavuga kuri televiziyo y'u Rwanda na radiyo Rwanda, yewe n'ahandi bagenda babisaba, tukaba tubivoma mu gitabo cya Ntibavuga Bavuga, kandi n'abanyarwanda bakagenda baduha n'andi magambo n'amuganyu nk'abanyamakuru. Ubwo byagiye mu mashuri yose batangiye gukoresha aya mabwiriza, ko Ikinyarwanda ubu gifite amasaha 7 mu cyumweru. Kera byari bifite amasaha 2 gusa, kuva hasi kugeza hejuru, mu mashuri abanza, mu mashuri yisumbuye. Noneho byagera muri kaminuza, akaba ari abafite ubumenyi bwihariye bariya bazakurikirana Ikinyarwanda, ariko ubu byarahindutse kandi barabikurikiza. Ubu ngubu turabizi
mu bigo twasuye, hari aho twagiye tugera bakatubwira ko biga amasaha 2 yonyine mu cyumweru ururimi rw'Ikinyarwanda.
Niba bariho babikora, ntabwo bari binjira muri gahunda, kuko gahunda yo irahari. Noneho rero aho bitari byakorwa bakabakangurira kubikora, kuko ni gahunda y'igihugu, ntabwo ari ishuri rimwe ryabikora ngo banjye kubikora. Dushingiye no ku mabwiriza ya ministre agenga imikoreshereze y'indimi mu Rwanda agiye gusohoka, ibyo bintu byose byagiye byitabwaho kugira ngo izi ndimi uko ari enye, Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili byitabweho uburyo bukwiriye kandi bungana. Urumva ko rero ibintu biriho mu mirongo migari, nibyo ngibyo twakoze.
Ntwari John Williams asanga umuvuduko w'abangiza ururimi rw'Ikinyarwanda uri hejuru kuruta inzego zishinzwe kuruzanzamura zikoreraho, hakaba n'iby'ingenzi byirengagizwa ahubwo imbaraga zigashyirwa mu bitari ngombwa.
Nubwo hari inzego zifite mu nshingano kuba zazaho ururimi, ntacyo zikora. Halk inteko n'umuco nta magambo mashya ihanga cyakurikiraho ibyo yita Ntibavuga Bavuga, ariko ugasanga si amagambo igaragaza ko ari mashya yinjiye mu rurimi nago yigisha Abanyarwanda. Nubwo hari umwanya mwiza wo kuba Abanyarwanda bakwiga amagambo mashya, iyi nteko y'ururimi n'umuco nyarwanda yaduhangiye, ahubwo usanga Ntibavuga Bavuga ikora akazi ko gusemura amagambo yivana mu zindi ndimi iyashyira mu Kinyarwanda, nacyo kenshi gipfuye. Undi mwanya mu burezi, ntabwo Ikinyarwanda cyigishwa ari kimwe, dore ko kuva mu mwaka 2015 ubwo inteko y'ururimi yahinduraga imyandikire y'Ikinyarwanda ikazana imyandikire mishya, abarimu benshi bigisha nubwo bagiye bahugurwa ku myandikire mishya baracyafite muri bo imyandikire yo hambere. Abana mu ishuri bigishwa Ikinyarwanda gike cyane, gifite amasaha make ashoboka. Uretse iyi myandikire, kuba mu ishuri gifite amasaha make ashoboka bituma kiyujya hasi, ugasanga umwana ishema rye no kuvuga Igifaransa no kuvuga Icyongereza no kuvuga izindi ndimi, ariko Ikinyarwanda nta gaciro gifite mu miryango. Nuko nta gaciro gifite, ababyeyi bakiganiriza abana gusa mu rwego rwo kubyoroheje, ariko usanga nabo bahatira kumenya indimi z'amahanga. Ni byiza yuko, ariko nta kintu gitakare, abayobozi bo nta mbaraga bashyiraho mu kugikosora. Ikinyarwanda gifite umwanya muto cyane mu mikoreshereze mu gihugu, mu nama no mu buzima rusange. Turacyabura urwego rusigasira Ikinyarwanda. Ndavuga ko hakenewe urwego sesengura kungahaza rurimi. Urwo rwego turamutse turufite, rwarinda ibyo byose, ibyo nita ibyonnyi by'ururimi. Kuba ingoma uko zihindutse, ariko n'ururimi rurushaho kwangizwa n'urundi rurimi rwinjiriye, biterwa n'uko hari icyo cyuho cy'uko rudafite imbibi zirurinda. Hari uwavuga ati inteko y'umuco ntihari, ifite byinshi irimo bitafitanye isano n'ururimi ngaho mu bamisi ngaho mu bahanzi ngaho muri za filimi za sinema n'ibindi ariko harakenewe urwego rukurikirana umuco rukamenya guhanga amagambo rukamenya kwinjiza amagambo mu rurimi rukavana amadakwiye icyo gihe ururimi rwose rwaza n'igishinwa cyaza n'icyarabo cyaza cyakirabona cyaza sigara kirinzwe kandi kigabashaho gukungahara haramutse ari urwego rururinda rukurikirana rutemera kwiri ijambo ryijugunya mu rurimi mu Kinyarwanda rugasesengura iryo dutiye tukamenya ngo niritirano riremejwe n'intiti n'inzobere zibisobanukiwe iyo tudatiye se tukaba dukeneye kuriterura uko riri nabyo bikemezwa radio imyaka ibayeho ryarafashwe gutyo n'ubwo barundi baturushije kubyita isamirizi ibyo twita imodokari bivuga ko imodokari wabyita umuduga ibyo twita minisitiri n'umushyiranganji ibyo twita ejo bundi tugize sena tuyigiza imbere yabo tumaze kugira imbere yabo tuti ni sena ni umusenateri bo bayigiza nyuma bati ni umukenguzi amateka simpamya ko ari uko batekereza cyane kuturenza ahubwo no kwabiha umwanya natwe bihawe umwanya bigagira urwego rubishinzwe
Nyarwanda y'ururimi n'umuco bwana Nsanzabaganwa Modeste avuga ko bakangurira ibyiciro binyuranye by'abanyarwanda gukoresha ururimi ruboneye ibijyanye no gukungahaza ururimi rw'ikinyarwanda binyuze mu gucura cyangwa guhanga amagambo mashya y'ikinyarwanda cy'umwimerere kimwe no gutira amagambo mu zindi ndimi n'intambwe inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ivuga ko itihutiye gutera kubera izi mpamvu Nsanzabaganwa agarukaho
muri rusange burya ururimi rubangamirwa n'ibintu byinshi birimo n'iterambere ubwaryo kuko iterambere rigenda rihaha n'ibintu abantu bahaha haba mu Rwanda cyangwa ahandi ugasanga iterambere rijyana n'indimi zaho rivuye indimi z'amahanga kenshi bigasanga nk'amagambo arisobanura atarashakwa ugasanga rero habayeho gutira vuba navuga afata ijambo ryo hanze ukabikubita mu Kinyarwanda cyangwa se ugasanga ururimi rubaye nk'uruvangiwe cyane ibindi ni ibisanzwe ni by'imideli urubyiruko cyane rukurikira urukira abahanzi akakibonamo uriya muhanzi karuba muhanzi avuga ururimi rutanoze kugira ngo yisanishe n'abantu bose ugasanga rero ahubwo urubyiruko niwe rukurikiye rugakeka ko ariyo mvugo inoze
aha kuri kino no mu guhangana n'ibyo
bibyo ikikorwa ubundi tunakora ni ubukangurambaga kuri abo ibyo byiciro by'abantu kuko ntibabwira buri muntu wese muri iyo ni 12 uzabishobora ariko hari imiyoboro abantu bose bakurikira radio televiziyo noneho tukashyiraho ubutumwa tugira tuti dore urugero ntibavuga amatya bavuga bari itegura rero ntibandika batya bandika mbese ibintu bimeze nk'amasomo yoroheje ariko akangurira abantu kwitabira kunoza ururimi rwabo
muri ntibavuga bavuga no gukosora asanzwe ariho ariko nta magambo mashya agaragaramo yaturutse mu gucura amagambo cyangwa se mu gutira amagambo yinjizwa mu Kinyarwanda ibyo bizakorwa ryari bigize hehe
iyo ni intera ariko hariya ikigamijwe kuri televiziyo na radio muri rusange ni gukangurira abantu kubereka uko imvugo inozwa n'imyandikire inoze noneho ugize uti ese kururimi rukungahazwa n'amagambo icyo cyo bagikoraho twarabije uti aho kutira amagambo hanze reka tubanze twishakire amagambo hari amagambo akoreshwa mu myuga adakunze kumenywa n'abantu benshi ayo magambo yatugirira akamaro kuko ni amanyarwanda ni amagambo y'amanyarwanda noneho tugira inyigo nziza cyane turayegeranya tugira ikigega cy'amagambo 1872
mashya
si mashya kuvuga ngo navutse uwo munsi ni ayakoreshwa mu mvugo zihariwe n'abanyamyuga atamenyerewe mu rurimi rusange ariko yakoreshwa noneho mu rurimi rusange akazira cya cyuho aho gutira mu ndimi z'amahanga mbese ni bwo kwitira aho gutira hanze kuko kugira ngo yegeranye ni ukuyegeranya mu ngeri tukagira tuti ubuhinzi n'ubworozi tukategura igitabo ubuhinzi n'ubworozi ibinyabuzima umuntu amagambo ari ku muntu n'ibimera umuntu akoresha buri munsi icyo nanagikwereka cyararangiye ubu turi ku buhinzi n'ubworozi niturangiza turafata mu butegetsi cy'amagambo twatiye cyane ayane twabona yasimbura turangiza mu ikoranabuhanga ikoranabuhanga ryuzuye amagambo menshi menshi cyane abahanzi ese nta cyakorwa mu kigega cyacu buriya ntabwo twavamo umwe tukagira amagambo niyo yaba ibihumbi icumi cyangwa cumi na bitanu ariko byunganira yanasanga bikumira gutira bya hato na
hari ingero mu miryango usanga mu rurimi rw'ikinyarwanda rutavugwa no mu rugo abana bakigishwa mu mashuri aho batavuga ikinyarwanda guhera mu mashuri y'inshuke ntimubona ko ikinyarwanda n'ubundi kizakomeza kugira ibyo bibazo mu gihe mu miryango icyo kibazo kitavuyemo mu mashuri ngo kivemo n'ahandi kibangamira cyane bikemuke
burya hari ibintu ubuzi ko bizagira ingaruka zimwe na zimwe ariko ukabyemera kuko uburemere bwabyo bugufitiye inyungu nyinshi cyane tuvuge nko gukoresha indimi nyinshi niba dushaka kwagura amarembo niba dushaka n'iry'ikoranabuhanga niba dushaka guhahirana n'abandi niba dushaka gutera imbere ni ngombwa ngo dukoreshe indimi zirenze urwacu bwite kuko urwacu ntirwumvikana nyuma y'imipaka hari indimi zarenze imipaka tugomba gukoresha urumva rero nta kuntu tutakwiga igifaransa nta kuntu tutakwiga icyongereza nta kuntu twakwiga igiswahili kandi hari indimi ziduhuza n'abo duhahira ndetse n'abo dushaka natubwuha umuco wacu tubahe ariko twumvikana ibyo ni uguhitamo ariko ku guhitamo kujyana na none n'ingaruka ni ukuvuga ngo tugomba no kuhangana n'ikibazo cyo kuvuga ngo zitabangamira gushishikariza abanyeshuri kwita ku kinyarwanda naho biri n'ibindi
amerika n'uburayi aziya na oseyaniya n'ibiducumbikire ariko ntitwibagirwe ko turi abana mu rwanda
hari abasanga imyumvire bamwe mu bantu bize nuko bafata umuntu uvuga ikinyarwanda neza itera bakivuga neza kugira ipfunwe Gana Rukizangabo Shami Aloyizi ayobora ishyirahamwe ry'abanyamakuru baharanira umuco n'ururimi
reka mpere mu muryango higeze kubaho ndetse biracyanariho ko umuntu uvuga ikinyarwanda bimutera ipfunwe cyane cyane umuntu abibonera nk'abantu ababyeyi iyo ahuye n'umwana we cyangwa se hari abantu baje gusura umuryango iyo bahuye n'abana mu buryo bwo kubasuhuza cyangwa se mu buryo bwo kubavugisha busanzwe kwa kundi umuntu akinisha abana batangira kumuvugisha mu zindi ndimi sindumva umuntu ukinisha umwana amusanze mu muryango cyangwa se niyo yaba ababyeyi be batangira kubavugisha mu cyongereza igifaransa mu zindi ndimi kugira ngo ahari byerekane ko abantu ari abasirimu nicyo cyabyishe mbere na mbere hanyuma byagera mu ndimi z'ubutegetsi ugasanga nanone umuntu uvuga ikinyarwanda nta wabimubujije nta wamubwiye ngo nakivuga ngo wenda biragenda bitya ariko ugasanga arabyibwirije sinzi iyo icyo gihe cyaturutse akabyibwiriza akavuga igifaransa n'icyongereza naho yaba atabivuga neza bisa nkaho umuntu uvuga igifaransa uvuga izindi ndimi ari umuntu usobanutse kandi uwo muco uhera kera njye mbona ari ubukoroni bukitugendamo kuko uhereye kera umuntu wavugaga izindi ndimi igiswahili n'igifaransa nibyo byari biriho mu bukoroni bavugaga ko aremvuriwe aribyo byo kuvuga ko umuntu aremvuriwe ateye imbere igihe rero umuntu yabaga atabizi atazi izo ndimi bamwitaga umuntu uri aho ngaho umukafiri umuntu udasobanutse ibyo rero byararanze bigera n'ubu ngubu haba mu ndimi z'ubuyobozi zikoreshwa mu buyobozi ujya kumva umuntu abyihangishijeho nta ubimutumye ari mu bantu batavuga izindi ndimi bavuga ikinyarwanda cyonyine n'ababyarwa b'urwo rurimi ariko ukumva avuze icyongereza cyangwa se avuze igifaransa cyangwa se avuze izindi ndimi cyangwa se arabicangacanze usanga rero haba mu mashuri haba mu buzima bwacu rusange haba mu butegetsi usanga ikinyarwanda n'ukuri ari ururimi nubwo tuvuga ngo ruravugwa n'abantu miliyoni mirongo ine numva ari ubushakashatsi bavuga ko ariko bumeze ariko usanga ururimi rwacu rw'ikinyarwanda muri ubwo buryo butatumaze kukubwira ari ururimi rugenda rukendera rurembera sinakubwira ijanisha ariko ururimi rw'ikinyarwanda uwakubwira ko ruri mu makuba ntiyaba kubera
mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe minisiteri y'uburezi yatangaje ko mu mashuri y'incuke n'icyiciro cya mbere cy'amashuri abanza ni ukuvuga kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu wa gatatu biga amasomo yose mu rurimi rw'ikinyarwanda Iyi ministeri yavuga ko kwigisha abana mu Kinyarwanda bakiri bato bizabafasha gufata vuba no gukunda ibyo biga kandi bigafasha n'ababyeyi kujya babasha gusobanurira abana biruseho ibyo baba bize kuko ababyeyi benshi bataba bazi neza icyongereza abana bigagamo mbere ya 2011 nubwo gahunda imaze imyaka isagira indwi ho ariko haramwe mu mashuri yigenga abana batigira biga mu Kinyarwanda kuva mu mashuri y'incuke kugeza basoje amashuri abanza. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi ubumenyi n'umuco UNESCO ryo rivuga ko ururimi ruba rujya mu kaga igihe abato batakirwiga. Rukizangabo Shami Aloys ukuriye abanyamakuru baharanira umuco n'ururimi nawe asanga hari icyo bene babana bahomba.
Ndahera ku ihame ry'abahanga bigeze kuvuga baravuga ngo burya iyo umuntu yiga mu rurimi rwe icyo gihe ibyo yiga arushaho kubyumva neza, ndetse n'iyo umuntu yiga indi mahereye ku rurimi rwe izindi ndimi nazo aziga neza. Si ibyo by'indimi kandi wajya no mu bundi bumenyi rusange, iyo umuntu yiga mu rurimi rwe kuko ari ururimi yonka mwibere rya nyina, urwo rurimi ubwo bumenyi abufata neza. Ibyerekeranye rero n'itegeko nshinga, ibyo bintu twarabivuze kenshi mu itangazamakuru, turabivuga kenshi tukavuga tuti ikinyarwanda ko ari ururimi rwemewe n'ubutegetsi, kubera iki hatangwa ibizamini by'akazi? Twibukiranye ko kumenya ururimi si ubuhanga, ahubwo ururimi ni umuyoboro ucishwamo ubumenyi n'ubuhanga bw'umuntu. Ariko noneho twarabicuri, bisa nkaho kumenya ururimi abantu babyitiranije ko ari bwo buhanga cyangwa se ari bwo bumenyi, kandi ari umuyoboro umuntu acishamo bwa bumenyi afite. Bivuga ngo umuntu uzi neza ikinyarwanda ashobora gukora ikizamini agatsindwa adatsinzwe nuko adafite ubumenyi, ahubwo atsinzwe no kumenya ururimi rw'amahanga. Ni gute natsindwa nuko ntazi ururimi rw'amahanga? Icyo ni ikibazo. Ikindi, niba ururimi rw'ikinyarwanda byemewe ko rukoreshwa mu ndimi z'ubutegetsi, ni gute hatajyaho uburyo bwo gukora ibizamini by'akazi mu Kinyarwanda? Hanyuma rero ururimi rw'Ikinyarwanda kuko turi Abanyarwanda rukaba ari ururimi twonse mwibere, bakunze kuvuga ko ari ururimi rwa bamana ba data, rwagakwiye gushyirwaho umwihariko. Nkwibutse ko ejo bundi haherutse kugaragazwa ubushakashatsi bwavugaga ko mu myaka 50 mu ndimi zishobora kuzimira ku isi n'Ikinyarwanda kirimo. Ibyo rero kuba ubwo bushakashatsi buriho nyirango bwagaragajwe na UNESCO vuba ahangaha, kubwo bushakashatsi buriho ahubwo hakagombye kujyaho itegeko rirengera ikinyarwanda mu buryo bukomeye cyane, ku buryo ikinyarwanda cyaba ntakorwaho ari ururimi ntayega Yezu. Ariko ntidukomeze kwishuka ngo ururimi rw'ikinyarwanda, numvise ubushakashatsi buvuga ngo abantu 40 million ngo nibo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ururimi rw'ikinyarwanda baruvuga bate? Barukoresha bate? Nibyo umuntu yagagombye kumenya. Ese niba ubwo bushakashatsi bwarakozwe butyo ko ari 40 million, hanyuma UNESCO ikavuga ko imyaka 50 izarangira ururimi rw'ikinyarwanda rwaramaze gucika, kandi natwe tukaba tubonamo ibimenyetso byerekana abafite ukuri n'abahe? Icyo ni cyo umuntu yakwibaza. Ariko njye nk'umunyarwanda, nk'umuntu witaye ku Kinyarwanda, nk'umuntu ukireba neza, icyo Kinyarwanda bavuga ko kivugwa kirakocamye. Reka nguhe urugero. Ejo bundi mu itangwa ry'impamyabumenyi Butare, ryabereye muri kaminuza y'u Rwanda i Butare, hari umukecuru umwe twahuye avuga ati nagiye mu itangwa ry'impamyabumenyi y'umwana wanjye ariko mvuyeyo nta kintu numvise. Ni ukuvuga ngo imbwirwaruhame zose zavuzwe mu Cyongereza. Mu Rwanda dufite ikibazo aho usanga abantu bicaye mu cyumba yaba amahugurwa yaba inama harimo umuntu umwe cyangwa babiri batumva ikinyarwanda, bigahera aho ngaho abantu bakavuga icyongereza cyangwa se igifaransa gusa kubera uwo muntu umwe. Bamushakiye umuntu umusemurira, ariko abantu bakumva ururimi rwabo bakarwidagaduramo bakarwumva bakarunezererwa ko ntacyo bishaje
kavugwa na bose ngubu n'uruvange uruswayire n'urufaransa ntawukimenya kwivuga.
Uretse imbwirwaruhame za benshi mu bayobozi zitabura amagambo y'amahanga niyo baba bari mu nama z'abaturage biganjemo abatazumva n'impine z'amazina y'ibigo na za minisiteri, hafi ya byose biri mu ndimi z'amahanga. Amakuru menshi niba atari yose ashyirwa ku mbuga za interineti z'ibigo na za minisiteri abari mu rundi rurimi rutari ikinyarwanda. Ntwari John Williams umaze igihe akora ubushakashatsi ku rurimi n'umuco by'Abanyarwanda asanga byari bikwiye guhinduka
mu bikoreshereza y'ubutegetsi, ahubwo gikoreshwa hacya cyane. Inyandiko baherekanya babazanya bahana amakuru zandika mu Cyongereza hafi ya zose. Amatangazo usanga ari nasohoka mu Cyongereza gusa atari no mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda abantu bakaba aribo bishakishiriza gusemura. Inama y'abaminisitiri twubaha iyiteranye igashyira abantu mu myanya, usanga izina ry'umurimo yahawe riri mu cyongereza kibaza niba mu gihugu kizima cyose mu gihugu cyose cyakabaye haba habuze umusemuzi wasemura iyo nyito y'umurimo yabonye cyangwa se inyito y'icyakora ugasanga umushinga waje ukuba ukawe mu mahanga habuze urushya mu Kinyarwanda none abanyarwanda babwirwa ntibamenye ati umushinga uvuze iki utuzana iki ibyo nibigaragaza ko Ikinyarwanda yaba gaciro gake ku mikoreshereze y'ubutegetsi mwiherekanye makuru mu byo bavugana mu byo bakora n'inama bayobora Kinyarwanda kiza nk'urimi nyunganizi ntabwo ari urwibanze n'ikibazo agaciro gake gihabwa ni ikibazo ariko mu buyobozi umuntu wese uzahura n'abaturage yagombye no kuzamo akantu gatoya ko kubazwa mu Kinyarwanda kuko abazahura nabo bakeneye kumva ubutumwa yabateganyirije ubutumwa bagenewe kandi bakabona mu bumva bwisanzuyemo arirwo Ikinyarwanda ntabwo ruvugwa na benshi cyane mu kino gihugu izindi ndimi ubushakashatsi bugaragaza ko zigenda zivugwa n'umubare muto cyane
inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco halke ivuga ko Ikinyarwanda gikwiye guhabwa umwanya w'ibanze ariko haboneka inzitizi zitandukanye Modeste Nsanzabaga n'uyobora ishami ry'Ikinyarwanda muri Halkati
buriya yategeko ribura irenga yobora twe turavuga tuti imbwirwa ruhamwe zose zivuye mu Kinyarwanda tabanze kandi ariko hari igihe basanga icyo gitekerezo kiri bubangamira tuvuge ukoresheje inama urashaka gutumiramo kandi ushaka kubwira ubutumwa abanyamahanga uraza gusanga n'ukoresha Ikinyarwanda bwa butumwa bwawe ntabwo buri butambwe nk'uko ubyifuza kandi ugasanga abantu bose bahuriye hari ururimi bahuriyeho akenshi usanga ari Icyongereza icyo gihe ntajya kubuye ukoresha Icyongereza kuko kigamijwe ni ugutanga ubutumwa kugira ngo bagumye bugire akamaro wenda bugire igihugu akamaro hari igihe uzasanga imbwirwaruhame mu nama abantu bakoresha Icyongereza cyangwa se urundi rurimi ku mpamvu byiza ariko mu by'ukuri igihe bitabangamiye itumanaho rya ryose cyangwa ubwumvane mu bantu tugira tuti ukoreshe Ikinyarwanda cyangwa se igihe bishobotse hakorwe ubusemuzi ukoreshe Ikinyarwanda basemure mu Cyongereza ibi bintu twifuza ariko ntiturabigeraho kubera ko abasemuzi baracyari bakeya abantu bazi indimi zose neza baracyari bake ariko urumva niyo ntego ibyo dushaka tutuganisha
ntimubona ko nanone hariho n'icyuho si nk'ibireba ubuzima bw'abaturage bwite bw'abanyarwanda ahabura bushakashatsi bukorwa ku mibereho y'ingo mu Rwanda ariko bukandikwa mu Cyongereza bugatangazwa mu Cyongereza ku buryo n'abanyarwanda ubwabo batanamenya neza ibyavuye muri ubwo bushakashatsi kandi ari bo bigenewe ntimubona ko hari
icyuho kiriho niyo nkoze ubushakashatsi ku banyarwanda imibereho y'abanyarwanda ku buzima bwabo se ku myororokere ku buhinzi hari igihe mba ngamije kugeza ku banyarwanda kabo kandi baranabizi ko bibamo ariko ngamije no gushyiraho uburyo kuganira n'abanyamahanga ku Rwanda iyo nyigo ni nyishya mu Kinyarwanda bizagura ariko kizi mu rurimi bumva tuzabiganiraho niba hari icyo bashaka gufasha cyangwa se icyo bashaka kumva bacyumve bitambujije ko nanone zagaruka gasobanura abanyarwanda mu Kinyarwanda bumva icyagaragaye ingorane dufite ni uko abandi baturushije icyo kintu abafaransa bose bavuga igifaransa abongereza bose abanyamerika bose abataliyani bavuga igitaliyani abadage bavuga ikidage twebwe turacyari inyuma cyane turacyigisha mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira mu wa gatatu w'amashuri abanza turacyari inyuma n'icyo kintu turimo guhata ikinyarwanda kikazamuka icyatuma ari ikinyarwanda kitazimira hari ubushake bwa leta bwo kugisigasira binavuga ko n'iki kigo cyashyiriweho iki gusigasira ikinyarwanda hari amabwiriza agiye gusohoka vuba agena ashishikariza ashimangira ibindi dusanzwe dukora iyo dusanzwe dukora ni ubukangurambaga busanzwe kuko nibwo bubasha dufite turabivuga ndetse ngo iyo ukoresheje ebyiri cyangwa eshatu banze Ikinyarwanda izindi zikurikira iyo wicaze mu muhanda igasura rimigarika
ivuga ko akiri ikibazo cy'abandika ku Kinyarwanda mu Kinyarwanda bakiri yanga bikaba inkomyi no kubashaka gusoma no gucengera Ikinyarwanda turagana ku musozo w'iki kiganiro kigifite byinshi byo kuganirwaho tuzabagezaho mu kindi gice cy'iki kiganiro muzumva icyo bamwe mu banditsi n'abashakashatsi bagaragaza nk'umuti mu kuzanza mu rurimi rw'Ikinyarwanda muzumva kandi icy'inteko izirikana yashyiriweho gusigasira ururimi umuco n'amateka by'u Rwanda ivuga UNESCO ivuga ko 43% by'indimi zivuga ku isi ziri mu marembera kandi zishobora kuzimira mbere y'uko iki kinyejana kirangira UNESCO ariko ivuga ko iyo ururimi rwagizwe rw'igihugu ruba rufite amahirwe yo kutazazimira ngo ruzime ibiha amahirwe ururimi rw'Ikinyarwanda yo gukomeza kubaho ni Claude Ganza Munyamagana.
Turamushimiye mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana, namwe kandi abatwumvise uyu munsi nongeye kubashimira kwa mwitabiriye ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika. Birashoboka ko aho mutuye abanyamakuru bacu batahagera igihe cyose, mubishoboye mwajya mutwandikira kuri adresse yacu mukatugezaho ibibazo birahwe wanyu. Ni radio yacu @gmail.com. nsubiremo, radio yacu @gmail.com. nongere mbashimire hano i Washington, mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi ku Ijwi rya Amerika. Mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza.